Hey, is you ready? I been ready. Classic. Yeah, and your focus on making it happen. Happy I'm on the top. We trap it on the beat, that's what this heat about to drop. The way I go hard, you think I was signed with the rock.
Yo, the noisemaker is back, bro. Yeah, imagine.
You think it's now? Okay. I think you're back like we never left.
We're back. Aye, okay. Bona piganduru. Bona shout. Bona shout.
Umekunywa. It's been long. It's been a minute. This is not a minute. It's been like decades.
No, decades. 3 weeks.
3 weeks.
Imagine when it's ngoja.
The Steps Podcast, we are here. And at the Muganda and Buya.
Ah, bro. Tibu chill.
What?
Bona still show. Nimbaya. Relax with the episode 2. I'm going to go to the second episode.
Who cares? Maybe second episode kuna msi atasema miko hapa na drop number.
By the way, kwanza hii like episode ya leo, bro, tunataka kuongelea watu kwa bakeja kupigwa exile.
Hey. Mtaacha ujinga.
Ah, panas.
Wa baba.
No, hii ni yenu wa mama. By the way, And that's what we'll be talking about in today's episode with me, who?
At Ann Muganda.
And Joe Muganda. Stay tuned. I don't know where you from, but boys. You know, in the States we say check, but in the world we say check. Get it. I've been looking at it 2020. Casanova Koozie coming super heavy. Shorty wanna know me like she never met me. Me single. But the last time we look up, Paul Pant on the venue.
Even when you laugh, I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry because you are scared.
We won't go at our waist, scared. But the body was single.
Yeah.
Yeah. Mm. Sure. Kuna mtu. Ah, wacha nao. Hii itaenda mahali, baby. Vitu za dunia. Vitu za dunia. Vitu za dunia. Yeni vitu za dunia, baby. Tebu kuja, baby. Tebu kwa mbisa kikombea kejo tafaya nini.
Yeah. Anto pia inaizia kuniombea kejo.
Kasi watu ombea na kejo kujo.
Acha sana kuambea kuna story. Kuna uchali. Alinisho. Ni mfu vitu hivi. Alikuja sikuona kanambia. Alikuja kanambia na nipenda. I love you. Then I was like, what do you mean? Because it was 2019, I was like, okay, Sasa, what do you want? Actually, because on Friday, poor close this call, do you know what you were saying to me?
Uh-huh.
I want you to come to my place so that I can kiss you. I know, well, the guy stays in school. Then I was like, I wanted to come to my house so that I can kiss you. Then I was like, okay. Kiss you don't know what you're dealing with. I don't.
Why did you chase him away?
A reason being, I don't like such nonsense. Then to make matters worse, because I didn't go the next day in the morning when I'm at the cafeteria taking breakfast, because I slept in my room, he comes tell me, what is wrong with you? What do you mean? Because with this ugly, weird blue accent, what is wrong with you? I'm like, what do you mean? See, yesterday I said you come to my place, Omera, be me. I come to your house to do what? Because I told him, when you looked at me, Kwanza, from head to toe, you just saw this is somebody I'm with.
It was beauty. Love beauty, my first
that
sight.
Nigga told me the first time he saw me that you looked like a boy. What Kapana. Beauty did
Apana, goja, maybe. Goja, goja, sinajua. Sikuna kwanga na baby boy. Oh, goja, kwa kwa ya ma baby girls na kuna kwanga na ma brother. Maybe you had them.
That have been the brother since.
But still, songu wata kwa princess saizi. Gizi sono na sa utaki kwa princess. Like...
No, me ata siku wata kwa brother ki. Actually, the thing is, my voice is bigger than his, I'm taller than
goja,
him.
Pana, goja, and... tutuli, last time tukionga tulisema. Hii story ya biya tulikata, baby. This story ya biya tulisema biya less gang. They matter too. So I'll be buying a chocolate here.
mimi sikununua kitu by the way. Siku mimi alinipea chocolate ni daddy.
Ay, kai wish him. I'm sorry. But the
chocolate chocolate
ya manate.
It's a good thing.
Mko wengi.
On that 14th, I was over at a children's home.
Ah, doing what?
See, helping out.
Kai.
We went
watu wakipewa ulikuwa wapea watoto chakula. Kai.
Yes, nilikuwa kula mchele na waru. Na cabbage ya white.
Cabbage ya white. Thanks, Jali. After people only eating white chocolate. Cabbage.
Yes. That is how miserable I was. So
don't worry with you.
And I slept in my father's house.
Ah, Jali. Men are trash, baby. But no skill, but there's a bat.
The bat is?
I am plastic, so I'll still be recycled and get back into your life.
Okay.
Yeah! It's new queries. It's new
queries. Even the dustbin in this house is not enough for all of them.
But see, by the men are, no, see, but still, they're not. The boy, chako, sitaki kuchomia, watu nitakuja niombe nivachomia. So, Miss Muganda.
Yes.
Miss Anne. Mm. Man, it's been long.
Yeah, it's been long.
Hey, umekuwa api?
Well, me, I'm just out there breaking hearts. That's it.
Breaking hearts, as you should.
As I should. Instead of attracting boys in my face.
Watu wanaomba keja, watu wanapigwa exile.
Why would you ngoja kwanza unasema, kwanza nilione ile mimi mtu anasema ati ameenda kwa boy wake alafu analala kwa floor na yeye.
Sasa ngoja sasa kama na kitanda bidhe. It is supposed in richness. Supposed to be in rich. Ngoja see.
In richness na ni what?
In poorness ama ni nini? Sasa anatai kwa nini?
Kwanza ile but it's kama ile high school na mmesqueeze hapo nyinyi waweze.
Sasa watu wana wewe afadhali wao kwa na kitu. Wengi wana limananga kwa double decker bro.
Kwanza ipate begenyo ni ya chuma.
Kuna mtu juu. Wengine hiyo wameenda date night.
Where do people get the courage to do such? As in
love.
No, this is not love. No, this is lust and stupidity.
Please. Exactly. Wait, the panda, where is it? You know, Jessica, one man's meat is another one's poison.
Myself, I've never experienced. I wouldn't say I want
to. Somebody's
son can literally take me to a room, like a school room, double decker bed with all the noise quaking.
Be mature enough.
You're a third year.
Airbnb.
I will be comfortable. I'll just be okay.
You'll be comfortable.
Yeah, so you are the one who offered. Besides, I'm really not a fan of fucking around. So if
there's no being fun about doing it. It's about what are you bringing to the
table. What am I bringing to the table? Right now, me, I'm broke as hell. I don't have a job. Do you expect me to bring more to the table?
What? It's the same case to the guy.
That one I would respect because I can't force you to go bring me a whole mansion yet you're still a student like me. Honestly, I wouldn't.
So you have to agree with the. So angali angoja, no you kitu ya hostel with the. Ata partners mean mekata suri ya komba keja na kupigwa exile kwa hostel. But in a way we have just to agree.
Miss Zepigwa exile. Zepigwa roommate wanga exile kwa sababu.
Yali wetu sayo tuna ubleo tuko na mtu nataka kutuambia. And like, well, but we just care story. I have a heated. Well, today we just wanted to get your side. You know, the sister's side. But right now.
Let's talk about you and a woman in your room.
Bado.
For real?
I'm telling
you. Kwa nini shule gani?
Yo, no new reaction.
Yeah.
Haya.
What are you doing? Shule tu napiga exe. Where? How?
Usijali na imagine.
Bwana sije fanyi hivyo.
Wewe unashtuka sasa, imagine Yesu Kristo anafanya gani?
If you imagine that those are the people that are going to ingiza kwa mlango ya Mungu,
imagine
somebody say that ati ni watu hebu tuache kufanya dhambi, unaona kama hela itatosha sisi wote.
Imagine ya yenyewe ndio lakini hapana.
Lakini honestly, it's up to guys to step up right now. You cannot omba kija to take a chica out to go smash a chick there. If you love her, make an effort.
So, pesa angala, I can love you, but the man is not loving me.
I think I'm hurting a lot, but money is not loving.
So what do I do?
Huh?
What do I do?
See, niko hivi, relax. Cheki, usi rush vitu.
Eche kwa mbeki tu sikia. By the way, you know people are trying here to be romantic. Kuna pressure.
Pressure gani? Mimi yo pressure nje sina ama. Ama sija injektiwa yo pressure.
You can't relate.
I cannot relate because sija kwa yo pressure.
Watu kwenye wanapendana, by the way.
Okay.
Love is blind. That's why they walk here in 2x2s, you know.
Goda, I can't relate in the name of. Oh, I'm not pressuring myself to get a guy.
I know.
Not pressuring myself
but
to get
a guy. But angala, people, angala, they want to enjoy God, but to
pressured.
People are being pressured. Factors that make people get into relationships, nafunga moja, external pressure, you know.
External pressure from other people.
Yeah, like moja za chika, wenyembe za chika, unatua kwenyembe marafiki zako kuhusupa kupressure ingo.
I have a friend who is literally pressured, she's pressurizing herself with getting a guy. I tell her, relax. My cousin once told me that this thing of falling in love, it's right now. We are not actually in love with anyone. You're not. You're just experimenting. We are literally experimenting. These are voice words from my eldest cousin. Listen.
Practice makes perfect.
There's nothing like practice makes perfect. I know. Practice makes perfect. Yes, but this is what he said. Whatever we do now, it's a matter of you're just experimenting. This is like, you know, you feel like I'm 21. Let me do this. I'm 22 or 20. Like I have to have a girlfriend or something. But in terms of building each other, that thing is not there. No, because none of you think about that. Most of you are thinking like, when you meet and the only thing we do is what? No, I'm serious. So, okay, in as much as people are saying are in a relationship right now, it's okay. You say your relationship 2 months before breakup. 3 months, it's okay. You guys smash the whole time that you want, but I'm pretty sure there's a time your mind will wake up.
When say much your time, a time will come that immediately to wake up, but still, Missy feel like mind can wake up, as in something will happen. But the relationships are just like hakuna cha ku wake up, you know, we just need to build each other. By the way,
kuna say, kwa relationships zako na goals. Kama nyinyi hamna goals.
But the goals ni pressure. Si lazima, si a must, si a must, goals. Si a must. Vitu za dunia. But this one vitu za dunia, vitu za dunia.
That is where building each other starts from.
Goals.
Yeah, goals. Like, you know, babe, when you reach this, you're going to do this. Well, let's save money, let's buy this.
Izo goals ni tu za YouTube. Couples wametokea na watu wa TikTok. Couples wametokea hapa.
Sasa you want to be, you're not going to build each other. That is why we will continue breaking up. Hakuna mapenzi hapo campus already.
Tumesikia wewe na hizi advice zako. Sasa tunataka kuambiwa.
Basi
ningependa
kuna mapenzi.
Kunayo wewe black. Kamote.
Painting amenisiti kamote. Mbele ya watu ni mpole.
Wow. Hey. Okay, tibuto mbele ile. Ushaipigwa exile.
Sasa ni kaida. Hata geva ni kezalani unapigwa exile. Laba ni yako ama wani. Visita.
So ngoja. So kupigwa exile kwako ni kini ibada bro.
Aya, tegema ya tegema. Nanyo, nina tegema. Nanyo, nina exile kwa
angu. So ngoja, chill. So unakeja.
Mili kwa nakeza.
So kuliko unapigwa exile kwa hostel na roomie bro.
Kuna ta hostel na roomie. Ya kuna ta kule.
So ngoja, chill. Unakeja, unapigwa exile. Ngoja, unapigwa exile. Well, hostel bro, rada. Okay, rada.
Sio na Valentine's Day na kuanga. Alafu kama wewe pia uko na mpango zako na Valentine's, lazima pia uteze kitu. Kwanza, unajua kuna pre-Valentine, kuna Valentine na post-Valentine.
Tuonyeshe.
Yeah. So, exactly happens with you. Unategemea alafu kuna ile weekend or Friday. So, exile. Kupigwa exile on a Friday.
Unaenda
kurudi Sunday.
Ngoja chill. So ngoja ukipigwa exile Friday. So unaenda sherehe alafu unaenda kudozwa pi bro.
sinazimume unapoanga notice ya wiki wala
mazi sasa ngoja so ye kazi yako tulikuwa kupigwa exam ulanga mtu rada rada
wonder watatu inategemea pia na wewe juu kani hostel na mkwa umetua sawa wili
kila mtu akona
amwezo parade watu wili kwa hostel
azi azi sema hivyo so ngoja so kila mtu akwanga na shift
eh
ngoja timetable so nikikupiga exam wiki next week ni wewe unapigwa exam azi tumekata saka keja saka keja utaku hii ni unafanya as in
ngoja ngoja ulikuwa na expect ni ukiwa fresh hapo tupo hapo
azi hapana au fresh sasa zi lakini for real hostel na ma double decker bro kwani
kuna double decker
mnalimana chini ya kitanda lakini to be honest aki ngoja hostel aje oh ama ngoja hostel aje
okay hostel doctor nazungukwe mjanja kama hapo hiyo siku yetu dai mwezifika hostel afai okay kuna vile tu kuna lakini
hapa na rufa
no, si ndio unakuwa mjanja unakuwa mjanje sio kuna venye una look ya unajua talking your hostel number dem chule tu unaingiaje unaingia au unaingia kaa unapandisha dem kani unasemaje dem ajiveka kibwe paleka hoodie na some nini Jordan siki fulani pala ma nini
so, sana sports pala so nini luku tu eh, okay luku so tu. Na bedlisha tu dem akae
eh.
Akae ki gangster fulani eh. So baby girl ishe so that inge kwa hose so time ya kutoka bro zi mbada chill that time ya okay alingia ki brother say alitoka pia ki brother bro
rada
lakini truly like eh ngaja hostels
yes
you go exile hostel
kama uko na kwako kama uko kwako unapigwa zela nani kwa
ngoja timu niko na tu swali sasa ngoja so tumesema hostel so tupigwa exile so now what if umeenda komba keja sasa nieleze ngoja ikitu ya komba keja tunasikia anga mtu ameomba keja umomba keja so ni mtu anzanga aje bedi ngoja because uko comfort ngoja uko comfortable aje unalimana kwa keja mse as in to be honest
okay usiku unja kunile unajua bro code inakuwa
azi shida ni moja yeah. So umeenda komba keja kwa nyumba bedi chill ini tu komba keja aje ngoja uko comfortable na maybe mimi ngoja maybe nile keja bro unaenda kwa keja zingine unashtuka sasa no. Ngoja umomba keja kitanda ikitandikwa umekaa na mdenge hapo ngoja zina ina kill vibe.
No, no, check. Uombe keja bila mpango.
So ngoja before uombe keja lazima
lazima kuona umekana ile kinika wewe unapenda notice because unajua circle yako.
As if umesema kuhusu circle but still mimi kuna kitu moja bado nitaendelea ku insist on with the corner piga na exile bro tebusa kiatu mimi wako place as in utako ukimpiga exile alafu namwacha ai yetu tumekata au unaonaje
ai kwani kwani namlea
connect ya kulea na connect ya
with the exile after ya kwako
na ngoja chill ngoja kwa tunja wapigwanga exile alafu umeko kupigwa exile month mzima tu kiangalia days a week hakuna weekend umekuwa kwako rada kasi ngoja even unafanyanga watu wanakuwa depressed waenda kukafu kuinje zi baby mimi realize tu ngwade mwingine ukafu kwa sababu umeona hata wamechoka kupigwa exile kwa na pigwa exile kila wiki kwa nini ibada bro hata zi mimi lakini hata kama unajua baby kuna wengine wapigwa ngi exile wewe uko hapo kwa keja uko hapo na dose uko na dose nasikia tu masaa
ah wewe ndio hata tu ai baada ya alarm ingia
ngoja tunakula masaa like for real
ngoja mbona fam ndo anafuck pigweza wala mbona nikuumize tu kule masaa uti ama uti mbona mbona ama mbona kule kwa macho ukiona na huko kwa
hata mimi baby kitu ya kupiga na exam nimekata
hata kwanza nikuulize kwani unataka kupiga kwa phone kwa na match lakini uko na spectator car
hakuna connect to spectator by the way, but see, ngoja mimi baba na exam by the way ngoja si kila siku by the way sini my freshers no mimi ni kwa hostel na unajua kuna leo unaingia kwa room na ile room yake ni msomi wale watu wa god first by the way books before boys alive Zi, for real ngoja so wale wa demo books before boy sasa alafu wewe ni ule akona rumi wa sherehe ule demo bro my guy you get to the wala sio wale si kila unamuuliza like yo, where are we going to cut waters kesho? Nasikia mara 1824, mara Memphis. No, no, ukiangalia. Then alafu nana. So imagine umse ametoka, ametoka sherehe. Friday ameweza legs, ame trip mbaya. Alafu anaanza kuona udemu. So napiguna, anapigu legs el rumu wake. So rumu anaenda wapi. Atenda kanisa kudoza.
Like, see, the Lord is first for all.
Hakuna, hakuna bide. Chibide.
So the library basi.
Aenda nyakari kudoza siku. Watu asome.
Hata
kama watu anasoma bide. Ikicho kupiga na Excel bide. Kawe ni comrade bide. Watu ingiwa ame experience.
No, kama una, kama you can afford kuwa na yo audacity ya kukubali tu upigu Excel bila kujitetea ama. Ojo, kuna ile Excel ingine. Uwezi, kuna ile nti uwezi respond. Juu kuna una unangalia, umetoka umeingia. Nafu una kinya amebeba. Unasema yata yote utaambiwa inakuja tu
okay so things. According to unasema before to weka room it usikubali kupigwa exam by the way angalia
said usikubali my friend kama uwezi ma if you cannot manage kufukuza room it exam on you kama uwezi kuwa na shifts my friend kubali because kama sisi tukiwa shule tulikuwa na system. Freddy kifika. Akitunulizana who's first?
Anasazi ki clash.
Anasazi clash because
well, na kuna Daisy clash with the Anasazi clash.
Kwanza wanacheki. Sindo roommates. Niona mnasema mnaenda sherehe sindo. Mnaenda sherehe sindo. Au mnasema checking. Leo nakaa hivi leo ama mimi ndo nakaa mlala hivi leo because juka mnaenda sherehe kama mnaenda sherehe tofauti lazima muagree mjue ube mnye ajipange jue hivi kifi hivi kendi sezi kami sezi kaa
by the but kuna kwa wale marumi wa sumbufu by the way ngoja chill ngoja watu wanapiga nanga exit lakini mimi sipiga nanga
Bamba ina bamba nga kamfuko kakiwa na do Jaba ina kamata madoba zikiwa kwa form Happy ina bamba nga manoma zikiwa kwa flow Reggae ina kamata warazi wakiwa mandom Weka don't disturb kwa mlango
Yo misan, hey, Akive, mimi sikia saizi Hata na feel kwanza kwamba keja
Fam, ii mjinge siyo mbekeja
Azi, mimi si mjinga bebuzi
Usiyo mbekeja
Azi,
mami Tabi ambaya Fakto ndima anasiki kitu asijaribu kubali
Azi, atakubali Atakubali
Don't board. Don't board that relationship card on back in
Japan. Basi nitapiga na exile.
Hizo ni funguli mienda tu kulalia za wenyewe. Na bebo napeleka kwa kitanda ya baba yake tabia mbaya.
Kelele tutibu hii rice making yetu tupeleke next episode. Yo guys. Soon.
Soon. Itakuwa 3 decades kama ingine.
Azi, we are coming back bro. Consistent, stable, great.
Amen.
Amen, yeah, consistent.
Amen.
Timu zino kitu leze. So, consistency, like, paka next time bro. And we out. Bye, yo.
Bye.
Sema bye ya nzuri bro.
Okay, bye. Bye.
Bye.
Lale fiti.
Aku siku lala, na kwa tamka.
Niko mzinga minambengu lale fiti ya siku lala.
Struggle is deep for tough. Okay, see you next time, bro, guys. It's me, who?
At Ann Muganda.
And it's me, Joe Muganda. Bye. I just messed up by mob. Lucky me.